kuja na doti ya kanga iluvayo pendeze lisa wangu nawe kujitanda akia Mungu sikuachi milisa wangu nataka kachanga tena vire unanikosha mijichura koko mekura manga harisa wewe ndo wangu wangu mipike yangu usitujaze tukawa wengi utaumiza roho yangu lisa wewe ndo wangu wangu mipike yangu usitujaze tukawa wengi utaumiza roho yangu. Mjini nimeona vingi, tena wazuri wengi waraumbika na kujipamba, oh mama vikingi makeupu kujikandika, na nyweleza kushonesha na kupreza kubandika, una mwendo kubadirisha Harisa wewe ndo wangu, wangu mipiki yangu usitujaze tukawa wengi, utaumiza roho yangu Lisa wewe ndo wangu, wangu mipiki yangu usitujaze tukawa wengi, utaumiza roho ya Dori doli lisambela yeah, risambela risa risa mama yeah, risambela Dori doli lisambela yeah, risambela risa risa mama yeah, risambela.
Pinda tu.
Yes, it touches records.
Risa Mela.